ofule nya ishiko prole nan. Top diabo, mdia humi guofu, dia huma liofu, keli guo wishi don, ta dead. Ova lo wishi don, a dread. Ove zenyim, a dread. Mdia huma nkoko don son, biabu Jerusalem ofu, mohome ya, goshi limigwe, ekachi leken, alaze talale. Eme ma kwa ya fo, ge mwanyi adwalej. Mbo mwanyi, akwa rakwa. God, ye jia asher. Munu mulano la bezo no, chia ge chiruntu so.
Wakwi betileke bao, nta betileke ja akwa ranodo, shiru ne mazi shiru. Nta bo akwa eka ne mazi ubu, be, bo, eka chileke iburu. Ne mazi aburu ndibia, chileke lo mwia e shiru be shiru. Boro chileke ve. Oh, hushka ve, enya mine kwa ve. Ango hota do ba edo. Oba atsa wa do hedo. Oba ara hede kwa. Oba do edi ve, e meba ne ma ze hoka. Keli vo no she do kota no no. Voar.
Top diabo, onyo no no la bezo no so.
Len, nta be me me akwa ve mi be. Gob kota di vo vo.
Osu kwa mo voa.
Tuko pfua de le kwa. No love cut up above. Now, quite with food, bad gig deck.
Or that's some
more. Emma Aquaria, Aquam Bedab Alpha, Cabro Mega, Onyambo, Money Pass, Ibe Bonye Minago, Bemeke Quamini, Chilok Bamini, and the Jens Kerman. Aquanyalo Jogo no Lota, Lemo River Mib, Ma Bro Chileco, you know, Onyona Bromam.
Obena can don't know. Ate venyon, mendo no ekwe dunon, mendo no e megyo akmon, mendo e gune mad, mendo e meken wany, mendo ngbash, mendo anodege agwiv, mendo azo joka, geveha, undo no be ive no shirufe no, bo eze idumon, oko men inshegbe, e ngute vutavon, beabo ongon labo. Top diabo, ojoji migwe la no limo joji e saon, si paro o che gife meme e sa, ikpa sov, jefuta mo, jason mo.
Dragem je goshi mwanyo avon, la dra la jon, diabo, nye mwateru chile konoy.
Ungwe chile ke je jem mo vo er. Ojoji migwe vo, duta mo je nyiku ewe kre vuv. Hale lintomat. Oge goshi mongpokpon, don so biabu Jerusalem. Goshi le imigwe, eka chileke no, alaze talale. Ogbu mwenwike chileke meya, onode keke zaza. Ivori anode keke zaza. Geke nkuma, biabe, ashaka kota. Umbi ivoro devo geke nkuma jaspa. Nkuma ob, anodega mama. Ja avu ngere ngere. Nkpokpo no be egide igbulo kuve ngurunguru. Igbulo bo haivo meju kwa kefe ngara. Ebuwa yona bat uji irilebo. E yungo yo jimigwe irilebo. Gebe ke ona bata irilebo ononke. Lona baton even irilebo. Bede karo eva if irilebon. Dul Israel lech lech. Ebuwa ona bata eto lozo vo garivu. Loze nyangwa wawo. Adwe bua onoze to, loze nyangwa reba. Bwe bua onoze to, lozo isheli. Bwe bua onozo eto, lozo ndo hale. Oburu nkuma irile bo, begide toa okpa igulo nkpokpon ngurungur. Nkumon, even irile bo, bede shiru eva ndi shoj irile bo. Mbo ndi shoj mwaturon. Ojo jimigwon, she fan munu on, begude ogugu unkpolodod, ogude to ankpokpon, yelo na bate ya, yeli gule akpo. Unkpokpon onweru ngureke no, haewe nya amok, odwe gude ogugu toaya, ive odokba logologia, me usheketi ya, me leli ya, me kwafo ose ya, boro onu manyero ngbeto, le manyero poro irilise. Odra twa igulia, igbidig biado ntokpa okporo lab, le ntokpa esat, le gendiv atu giv. n'ogo jojimigwo n'ụtụrụ ya ivegide kwa igbulo n'oburu nkume jaspa mkpụkpụlụ onwe ya bụrụ mkpụlụ ododo begide mee ya ọnọdụ avụ ṅere ṅere gonyo ọkpụ igbulo n'obegide gba nkume dị iche iche ereshigba irike bịafụ gba ṅere ṅere gide mee ya ọnọdụ amama nkume onokemp bụ jaspa kebe ọbụrụ safaya ketọbụrụ aget kenọbụrụ emeralud kiseburu onikus kishiburu kanelian kesaburu kirisolaitu kesatọbụrụ berielu ketetebụrụ tupaz kiriburu kirisopurasu kirilenan bụrụ jiasint kirilebọbụrụ amitisut ọnụzi iri ebon bụrụ igo poto irilebọ begide mee ya ọnụ zon ebe na iri ebo lehleh bụkọtara igo poto lan begide mee ya ọmoji ime mkpụpụ bụrụ mkpọla gureegugu begide mee ya ọnọdụ ahụ ka eṅere ṅere gonyo ọfọdụdụ ezu ụlọ chileke ma ọhụ maara n'ime mkpụkpọnụ kele nna jibubu chileke bịa bụ ọkalibekakọtik ye nwa tụrụ n'obuwa ezu ụlọ chileke ke mkpụkpọnụ mkpụkpọnụ tadedi ihe ogide enya nweme ọfọdụkwafọ ihe ogide ọnweme n'okele ogbu nwenwe chileke bechiwa limi nwa tụrụ chilekeonu bụrụ ivoro egide afụzụ ọ bụrụ ivoro chile mkpụkpọnụ bụ ọha mọha egide n'ọdụ ndụ ihe bụ kpọndezi nọkọtali mgbok evukọ ọdụ biribiri fe vubatale ime mkpụkpọnụ ọ na-abata mkpụkpọnụ eghekọtajere ọnụ tekenteke kele nya chita bịakpọdanụ adụlekon ọha mọha dụkọtala elive batụkọ ọdụ biribiri ebe nwere nweru vutakọta bịakụbele mkpụkpọnụ efe akwabe mkpụkpọnụ uvu ọlọtọdụkwa ihe asọnsọ bịara abahụle mkpụkpọnụ onye eme eji emem ma onye azụka betekwekwa gọbahịa ndị abahịa n'okpologo bebọ ndụ edero efafe lekwọnwa tron bụkwa na eka edechiri efa ndụ anọ nzojejoji.